mukana ibi twabona leta shizeho abantu nyine sikare bari kureba twareba na kibi kizaba
kubijyanye n'imyiteguro hashize iminsi hari kwiyamamaza ku bakandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abona abakandida bane icyo gikorwa cyo cyagenze gute
twamaze bose babonye umwanya wo kwiyamamaza sasa barangije ubu no kurindira mu buzu uzahita akabona guhita bakagwa ariko bariyamamaje nyine bahawe iminsi itosheje yo kwiyamamaza abandi batagiye hakiri kare ariko ndabona barangije neza
amakuru tubona ni uko bamwe mu baturage hirya no hino batangiye kugura ibintu maduka kwitegura ko hashobora kuvuka icyuka kibi ku buryo bashobora kutagira ku masoko kugira ibyo bagura wowe aho uherereye ubona mutekanye neza
nyine hari abantu batinya nyine bariya bagiye batinya ariko nta kibazo ibintu biragenda neza ariko nta kibazo
ku bijyanye n'abakandida ibipimo mubona aho ngaho biva mu baturage uwo mubona ufite amahirwe kurusha undi ninde Pasiteri Gatonga
na wabibaza kubera ko ari babiri nyine usanga babangikanye sasa ni ugusaba Imana nyine umwe akazahita ariko ni babiri bose ndabona bose bafite ingufu dusenga nyine Imana ikazaduha umwe ariko abo babiri nibo bafite ingufu nyine bari bana ariko babiri nibo bafite ingufu ariko bose urabona bafite ingufu zisangiye sasa no kuzareba uzahita
kuri wowe kugeza magingo ya muri abo babiri aribo Raila Odinga na William Ruto buri umwe wese aracyafite amahirwe yo kuba yatsinda
abo musaza nyine bo n'abambaga ari hejuru cyane sinzi niba azatsinda ariko niwe mbona ari hejuru cyane
ubundi ntabwo bisanzwe muri politike aho umukuru w'igihugu ashyigikira umukandida bari bahanganye akanga gushyigikira umukandida wamubereye vice perezida igihe cy'imyaka icumi yose nkamwe muri Kenya ibyo mwabyakiriye gute
nuko nyine wenda batanye kubera ko yagize ahantu akabisuzugura akareka kumwubaha agatangira gutwara amafaranga ya leta ibyo niyo byatumye batandukana
Pastor Gatonga uri umunyarwanda utuye mu mujyi wa Kericho ababyeyi bawe bageze muri icyo gihugu cya Kenya mu myaka ya kera cyane bazanywe n'abakoloni gukora mu mirima y'icyayi mwaharaniye kuba abenegihugu ba Kenya umwaka ushize mwagize amahirwe muhabwa ubwenegihugu mugiye gutora ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu mwebwe nk'abanyarwanda mutuye aho ngaho mwabyakiriye gute kubona noneho uburenganzira bwanyu mwarabuhawe mukaba mugiye no gutora
twabyakiriye neza kubera ko tutajyaga dutora noneho baduhera uburenganzira sasa twayishimye kugira ngo natwe tutangiye gutora nyine n'abenegihugu
Pastor Peter Gatonga ukaba uherereye mu mujyi wa Kericho mu gihugu cya Kenya ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
asante nawe urakoze